the Paso Music.
African lady anapepea. Nimeridhika na we and I promise just to be there. Mapenzi unayonipa mipira na emea. Nikupake mafuta ya nazi ama nivea. I love the way you look on me dad. Usiponi ita nitaka kama. Umeniweza ya ni badi badi. Bila penzi lako menita kuma. Mchezaji wangu namba tenga. Mafenki tandani. Tukiwa gandani. Ma champagne. We have fun. Cause you're my everything. Parara, parara, parara. You're my everything. Parara, parara, parara. Cause you're my everything. Parara. Usije ukautia doa. Weza koisha eka imani. Baby wendo wangu wando. Nikitoka minatoka na wewe. Na yule na mpenda ni wewe. Ukiondoka utafanya nilewe. Zule na mpenda ni wewe. Yani baby iko cute kama marima. Napigia salute cause ni atarima. Ukinyacha na jishoot kweli kweli ma. I'm in love with you, mama. Mchezaji wangu namba tenga. Ma fenki tandani. Tukiwa gandani. Ma champagne. We have fun. Cause you're my everything. Parara, parara, parara. You're my everything. Parara, parara, parara. Cause you're my everything.